King of Jesus.
Dali Vatikale, Dali Vatikale, Dali Vatikale.
DJ Music Promotion.
Lelo lelo oh yeah.
Lelo kulu wika.
Lelo lelo oh yeah.
Lelo kulu wika.
Lelo lelo oh yeah.
Lelo lelo oh yeah.
Lelo ni lelo.
Lelo lelo ni.
Lelo ni lelo.
Lelo ni lelo ni.
Tulo se pia lelo.
Lelo ni lelo ni.
Lelo ni lelo nde upa, lelo ni lelo nde sangalala, lelo ni lelo nde shana, lelo ni lelo ni sanga. Wife matide uwa yemba, desenda, yefe chifingo cha sasele. Umwana kashi, akasenga nda yaba kya shivaku, noko yaika, no mwina maku, yefifine lelo cha titika. Epa, alifatika le.
Lelo lelo oh, yeah.
Lelo kulu wika
lelo lelo oh.
Step up, sell up a bright, Ishiva took a Shaku touch the Shirale Telela, Pirigate, 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 Gold, Epa, Hat, Pula Makoko, Lola Kese, Ukutamu Mesa, Shiva took it, Edio Lulesh, Ilelanga, Ningata, Akanakash, Akasamba, Akakawa, Akatelela, Akaloa, Akafunwa, Akasalwa, Akapalwa, Akasansa. Alifatikale
lelo lelo oh yeah
lelo kulu wika
lelo lelo oh yeah
lelo kulu wika
lelo lelo oh yeah
lelo lelo oh yeah
lelo ni lelo
lelo ni lelo ni
lelo ni lelo
lelo ni lelo ni
tulo se pia lelo
lelo ni lelo ni
ni kupa lelo.
Music promotions.
The Dembos family, I see you there.